kole de binji baliwa makole de binene muliwa muyimu semikono tujibale waliwa batajirina terimu kisa mutono kumsi bulichimunda bachabei wabanga tunakutuka waya wandiba dosinza tewera bira mukama byakuwa debye bingi tewera biranga sima mukama tewera bira mulio mwamu pimiranga bwayagala kubanga yamanyi manya masone bwakuwa manene tegayi watulo ebyo bugaga byofunye wano kunsi ebitalina lina akuwadde nakukusobulamu akufudowete ndowetutumu laba ebitibwa byofunye okira bangi abalala bye begomba mukama bikuwadde tewera bira mukama byakuwadde bye bingi tewera biranga sima mukama tewera bira mukama bakoledde bingi teri mukisa mutono kunsi gwe gwawadde nakusobulamu gwe gwayambye nakumirezadde okuwa obugagga n'emmeeme ematira teri mukisa mutono kunsi teri mukisa mutono kunsi tewera bira mukama byakuwadde bye bingi tewera biranga sima mukama tewera bira
UgandanMusic.com